ሚሰሱን ኮንግረስ አሜሪካ ደንሰ ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሳ አከደንሳት ዲማጅረ ጀረን ላሩዳ ከገረ ኢትዮጵያ ቲመለኒ ሙምጭ ሚኒስተር አብየቲ ወሊን ዱበቹ ጅረን ተውዱበቱ አንጎን አሜሪካ ኩን መነመሬ ሙሲ ተራብየቲ ሲዱራታ ኮሪያ አጃላ ኮንግረስማን ክሪስቲስ ሚዚን ዱስተማኒ ገረ ኢትዮጵያ ደመን ዋን ህዱ ረተከዱበቹ ጅረን ለዱበተን ይጆ ሶራን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲ ኮንግረስማን ክሪስቲስ ሚዝ ከነረቲ ዱብቴጅራ ገረፋተን ሲነበር
ባባራቶለ ኮንግረስማን ክሪስቲስ ሚዝ ነማፓርቲ ሪፐብሊካኒት ትጋፋ ከማኮሬ ሃጃ ለአሜሪካ ኮንግረስ አሜሪካት በርህዱ ረኮ ኢትዮጵያ ዱኛት ማፍባይት ተቆማንቶት ክርስቲያን ወንገል እድራለ አምባሳደር አሜሪካ ካጅ ጅሯል የኔ ሰርውጥኔ ባሳኔቲን ዋን ህዱ ዱበቹ ጅረን ተቆ ተነለ ማፍባን ተቆ ሮሞለ መሮ ህዱ ዱበተኒፍ ለብሱጥኔ ዮካና ሞኤቸር ድብትኮቭ ድደም ይሰደድ ኮንግረስ አሜሪካ ኢትዮጵያ ሙደት የምርግናማት የዲሞክራሲ ጀበሱ ባሰጠለቲ ይራቲ ይሰጥ ያያት ኢሳፊ ሚሎቲ ኢሳቦር ኢትዮጵያ ደጋኒ ጋፍሙ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዩናይትድ ስቴትስ ወሰለ ያወልዱበታን አክ ኢትዮጵያን ማንተን ትደሙ ጅርቱ ዋን ጉዶናም ገመቺ ኢሳቲ ኢሰለ ጀጀበሱ ፊ ዋን ዳገኔ ፊንቶልቺና ጀዳኒ ቆርቆራቹ ፊ ጅጅራም ጅሩለ ፋንዳው ፈቻና ናንጀ
and we're going to meet with him to encourage him to try to get our own sense of how well the reform process is moving
a congressman smith jedutti ethiopian amanta nakden sa demu jirti sarulle amalle wana hafet jira
you know the unfinished business like the anti-terrorism proclamation which is now under review again which was used with the
wana fetjira seri biya naga enna jedani tinamana dabamni ba santan le namallachum jirsin le lalu fe makana kanane namedut mi damelle seri dabile karkar sa ujin do wanta ngo hedun ujin do katanelle heddu jira china akkanan dabile ngo khana murabile karkar sa heddu biike sababat tanma fuyu gam khananelle jijira mo barbanna hinum taati jennetin herreganalle jeditanemmo
and we do have a meeting set with the prime minister and his foreign minister and hopefully you know it'll be I know it'll be civil
and the prime minister ethiopia haja ala minister haja ala sati finama heddu waldubatu fiyan uga waltemu fiyana le rakoto kollen dubatta fumalle wanjira kulkulle sine wala garsi su fenaje jarhun ne bulchot ko famete warla falle waldubatu fed rakko jirtu walode fatete no anke jiran le walode fat rakonanno somaleti fi oromia ratti namedduut bakate namedduut mi amelle tanirratti wawal gafattu wanni amanta nakashani kurdi nudi de sani ke wanni lafjira man jira jennan
you know that there's still a great deal of unrest there and you know I hope we hope to find out more you know once we're in Ethiopia
akanje akiribati jira yo chimban yo Ethiopia ni manammo banammo akado ke sabulkulle fanne ke jijiram jirulle inumlalla jechun dubat gamhani nammo Ethiopia ni dabile heddu kaakdandi qillensa kaduri motumman bulch amman tan kontrata nokan ammo ujitana dabile te dabarsut jirti motumman America gam kanana kam tilala jennan ammo
tremendous idea you know airline or whatever it might be that this is and it opens up the door to more capital so that they can grow the economy you know
akajja kunene akerreti yati wanak kamale dansat hori biya guddisu fille danda qabenne dun biya ruhu danda dabile dun fadde bisone mani so yujettani mali jirenna motumman qofte arkaqabu bi guddisu danda fara guddinna tiradi pisa yusuma yoru fet yorun fati de bisanammo namirra erratu aldorgome cerra heddu uji fargachu le danda akenna fi presidentin america kaduri john f kennedy ni lagi guddate bidru olba saje mali jirenna dabilen dun fa qod ke saqaba tanille ni akumhana jirenni bi yoko te fi ummatalle olba sa fi je congress christmas wan bombi gumi mumme ministera ethiopia agiya med stadium isin finnet galate fachu baate ke sa tokka tiratti fbi yokana mosi ayeni america le gufani teni wan kan qorachu jirani wan kana wanta gamma sange to kana modu bintu le sige te jenna kanje
obviously a very aggressive investigation to get to the bottom of it I'm not at liberty to really talk about who in the United States government is a part of that but
I kind of akereti ya tituneni wana kamale jabesani qorachu malane america kesa ebelfat qorachu jira jerete emirubachu ndenda yemalle tinqabo tatulle wanjira jabesani qoratani teni wankana mali fujjatani fi wari yoktan tolje enfa jadani teni dugani didabba sani teni dubachu de mujirani nafaka tunereti ya jet congressman chris smith akumre hulle jenne bulchot america dipu ethiopia dubbatan kessana madurati hr ibitokko fi didani sadetille ifati ayyabe hr ibitokko didani sadetin kunene jijira ethiopia namantan kees jultanalle qode kessa qabaje tullem jerellenum merkanes namichi dhaabuun mirgi gaazexeessotaa jiraachuun namni cufti qooda silaa qabu argachuu qabuun faayidaa keessa argachuu qabuu fi uummata Itoophiyaatiif iyyuu nagaan ulfinni qabaateetti jiraachuu malallee jechuun dubbata.
You know, we put all that into H.R.E.S. 128 and it has passed the House. So we have a recorded vote. Members are on record. And again, we're in solidarity.
Tanachuf keessa qabaanneetiin namilleen tanaan jiraachuu malee qoodi namni cufti keessa qabaachuu malee namni tokkollee rakkin namaa keessa bu'u malee jenneetiin dubbannee jedha. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaa keessatti yoo hedduu maatiin hedduun nami isaanii du'aaf jireenyallee hin beekani mootummaa gaafachuu jiran kaan ammoo gamgamaan odeeffachuu jiran kan wal dubbattu jennaan.
We will be raising Holish's disappearances. That is part of the initiative on human rights that we are a part of. No one should disappear. And very often that disappearance means prison or death because of their political position. And so I do think the Prime Minister is making significant progress. Like I said, we are, I think, both on the Republican and Democrat side. We have cautious optimism that he will succeed. We want, hoping that there will be success, but we're only partly there. There's still more to be done. And it needs to be made systemic. It needs, the institutions need to be such that that's why getting rid of, these proclamations on anti-terrorism are so important because they can be used maliciously if they're still in force, maybe not being utilized, but still, part of the policy. People are at risk, because at any given time somebody might want to use it. So you get rid of it, you eviscerate it. That's why getting rid of
protokolleen siyaasaa jedhaniitiin miidhamuun mallu kaan ammoo dhabamuun mallelle kunin seera labsii fakkeenyaaf jarbii nagaruuwwaniin to'atanii jedhanii baasan sunin waan hedduu hammeessee tanallee irraa keessa qorqorachuuf yaa'u jirra jechuun dubbata. Gamkaaniin ammoo wanni isaan irratti dubbachuuf deemanii caasaa fayyaa Ameerikaan itti deemuu jirtu kananii hedduun qooda keessa qabaachuu danda'a. Tarii fuujeen irratti ammoo nama Itoophiyaa keessa dhabamee jedhanii imaltuun senatoorii koongireesii Ameerikaatuun bor Itoophiyaan dhagan tana namshanitti yaa itti gaafatamtoota jedhatan keessa hedduutti jiru. Paartii Demokiraat keessallee koongireesummaan Kaareen Baasilleen warqee jiru keessa tokko guyyaa sadeen Itoophiyaa turan kan keessatti bulchoota qofaa miti nama hedduullee wal dubbataniitiin waan hedduu irra gahuuf yaa'u jiran. Chris Smith fulbaan dhufu keessallee labsii wixinee HR 168 deemsi demokiraasii Itoophiyaan keessa jiru kana to'ataniitiin labsii wixinee tokko yayyabuuf deemutti jiran tun akkamitti deemti jenneetiin waan hedduu irratti wal gaafanne.
This is not going to be fire and forget. We're in this because we care about the Ethiopian people.
Nagaa keessumaa bula. Ansoora alaqeeti.